Ubyutse guca bugufiya nazishyira hejuru maze nkatandukira ndi mu byiza unyibutse guca bugufiya.